Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Abahanuzi n'Abami. Tugeze ku mugabane wacyo wa gatatu. Umubwiriza wo gukiranuka. Ni igice cya 25 cy'iki gitabo. Guhamagarwa kwa Yesaya. Ingoma ya Uziya uzwi na none ku izina rya Azariya yamaze igihe kirekire mu gihugu cya Yuda n'icya Benyamini, yaranzwe no kugubwa neza birenze ibyabaye ku ngoma y'undi mwami uwo ari we wese wabayeho uhereye igihe Salomo yapfiriye hafi imyaka 200 imbere y'ingoma ya Uziya. Uyu mwami yamaze imyaka myinshi ayoborana ubushishozi. Ku bw'umugisha w'ijuru, ingabo ze zagaruje tumwe mu turere igihugu cyari cyaratakaje mu myaka ya mbere yaho. Imijyi yarasanwe kandi irakomezwa, ndetse umwanya w'ishyanga mu moko yari arikikije warakomejwe cyane. Ubucuruzi bwaravuguruwe, maze abakire n'abatunzi bo mu mahanga bakaza muri Yerusalemu ari benshi. Izina rya Uziya riramamara rigera kure, kuko yafashijwe bitangaje kugeza aho yagiriye imbaraga. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 26, umurongo wa 15. Nyamara uko kugubwa neza kwagaragaraga inyuma ntikwajyaniranye n'ububyutse bw'imbaraga mu by'umwuka. Imirimo yo mu ngoro y'Imana yakomeje gukorwa nk'uko byari bisanzwe mu myaka ya mbere, kandi imbaga y'abantu yateraniraga kuramya Imana ihoraho, ariko ubwibone no gukurikiza imihango gusa byakomeje gusimbura kwicisha bugufi no kumaramaza. Uziya ubwe yavuzweho aya magambo agira ati, ariko agize imbaraga ariyogeza mu mutima we, bituma akora ibyo gukiranirwa acumura ku Uwiteka Imana ye. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 26, umurongo wa 16. Icyaha cyaje kubyara ingaruka z'akahe kuri Uziya ni icyaha cyo kwihandagaza. Yishe itegeko ry'Uwiteka ryumvikana neza, ryavugaga ko nta wundi muntu ukwiriye gukora imirimo y'abatambyi uretse abakomoka kuri Aroni, maze umwami Uziya yinjira mu rusengero rw'Uwiteka yosereza imibavu ku cyotero cy'imibavu. Azariya umutambyi mukuru ndetse n'abari bamwungirije barabirwanyije cyane, kandi baramwinginga kugira ngo areke umugambi we. Baramubwiye bati, ahahera uhave kuko warengereye, kandi ntibizaguhesha icyubahiro kivuye ku Uwiteka Imana. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 26, umurongo wa 16 n'uwa 18. Uziya yazabiranyijwe n'uburakari bitewe n'uko uwe nk'umwami yacyashywe bene ako kageni. Nyamara ubwo atumviraga kumwamagana gushyize hamwe ko bari mu myanya y'ubuyobozi, ntiyemerewe guhumanya ubuturo bwera. Igihe yari agihagaze ku cyotero cy'imibavu akigometse kandi arakaye cyane, yahise agerwaho n'igihano cy'Imana. Yahise asesa ibibembe mu ruhanga rwe, abuze uko agira yihutira gusohoka ubutazongera kwinjira mu rugo rw'inzu y'Uwiteka. Uziya yakomeje kuba umubembe kugeza igihe yatangiye nyuma y'igihe. Urwo rubu rugero rwerekana ubupfapfa bwo gutandukira ijambo ryumvikana rivuga ngo ni ku Uwiteka avuze. Ntabwo umwanya ukomeye yari afite cyangwa imyaka myinshi yamaze akorera Imana byajyaga kuba urwitwazo rushingirwaho asabirwa imbabazi ku bw'icyaha cyo kwihandagaza yari yakoze, akangiza imyaka iheruka y'ingoma ye, kandi nawe akizanira igihano kivuye mu ijuru. Imana ntitinya abantu, ariko umuntu ukora icyaha yihandagaje naho yaba akavukire cyangwa umusuhuke, uwo muntu aba atutse Uwiteka, nuko akurwe mu bwoko bwe. Kubara igice cya 15, umurongo wa 30. Igihano Uziya yahawe cyasaga n'ikije kubera imbaraga ikumira umuhungu we. Yotamu yakoze inshingano zikomeye cyane mu gihe cy'imyaka iheruka y'ingoma ya se, kandi nyuma yo gutanga kwa se Uziya, Yotamu niwe wamusimbuye ku ngoma. Yotamu yavuzweho aya magambo ngo, kora ibishimwa imbere y'Uwiteka. Yakoraga uko se Uziya yakoraga kose. Ariko ingoro zari zitakuweho, abantu bari bagitamba ibitambo bakosereza imibavu muri izo ngoro. Yotamu niwe wubatse irembo ry'inzu y'Uwiteka ryo haruguru. Urwandiko rwa kabiri rw'Abami, igice cya 15, umurongo wa 34 n'uwa 35. Ingoma ya Uziya yari iri kwerekeza ku musozo wayo, kandi Yotamu yari yaratangiye mbere kwikorera imitwaro myinshi y'ubutegetsi, mu gihe Yesaya nawe wari uwo mu muryango wa cyami yaje guhamagarirwa umurimo w'ubuhanuzi ariko akiri muto. Igihe Yesaya yagombaga gukoramo cyari cyuzuye akaga kihariye ku bwoko bw'Imana. Uyu muhanuzi yagombaga guhamya ibyo kwigarurirwa k'ubwami bw'Ubuyuda bikozwe n'ingabo zishyize hamwe za Isirayeli yari mu majyaruguru ndetse n'iza Siriya. Yagombaga kuzabona ingabo z'Abanyashuri zibambye amahema yazo imbere y'imijyi mikuru yo muri ubwo bwami. Samariya yagombaga kuzasenywa mu gihe cya Yesaya, kandi imiryango 10 ya Isirayeli yagombaga kuzatatanyirizwa mu mahanga. Ubuyuda bwagombaga kuzajya bwigarurirwa kenshi n'ingabo za Ashuri, kandi Yerusalemu yajyaga kuzasakizwa bikaba byayitera gusenyuka iyo Imana itahagoboka mu buryo bw'igitangaza. Ibyago bikomeye byari byaratangiye kwibasira amahoro y'ubwami bw'amajyepfo. Uburinzi bw'Imana bwari buri gukurwaho, kandi ingabo za Ashuri zari hafi yo gukwira mu gihugu cyose cy'Ubuyuda. Nyamara nubwo ibyago byagombaga guturuka inyuma y'igihugu byasaga n'ibiteye ubwoba cyane, ntabwo byari bikabije nk'ibyari guturuka imbere muri cyo. Ukwigomeka gukomeye kw'abo bwoko bwe niko kwateye umugaragu w'Uwiteka guhagarika umutima cyane no kubura amahoro. Kubera ubuhakanyi bwabo no kwigomeka kwabo, abagombye kuba barabaye abatwaramucyo hagati y'amahanga nibo bihamagariraga ibihano by'Imana. Byinshi mu bibi byihutishaga kurimbuka gukomeye k'ubwami bw'amajyaruguru, kandi akaba ari nabyo hari hashize igihe gito byamaganwe mu buryo bukomeye na Hoseya na Amosi, nibyo byangizaga ubwami bw'Ubuyuda mu buryo bwihuse. Ku byerekeye imibereho y'abantu muri rusange, ibyagaragaraga byari urucantege. Kubwo kurarikira indamu, abantu bubakaga amazu bakongeraho andi, ndetse bakagura n'imirima bakongeraho indi. Yesaya igice cya 5:8. Ubutabera bwari bwaragoretswe kandi abakene nta mpuhwe bagirirwaga. Imana yavuze kuri ibyo bibi igira iti: kuko ari mwebwe mwariye uruzabibu mukarumaraho, iminyago y'abakene iri mu ngo zanyu, mumenagura ubwoko bwanjye mugahira abakene. Yesaya igice cya 3:14-15. Ndetse n'abacamanza bari bafite inshingano yo kurinda abatagira uko bigira, bizibaga amatwi ntibumve imiborogo y'abakene n'indushyi, abapfakazi n'imfubyi. Yesaya igice cya 10:1 n'uwa 2. Gukandamiza n'ubukire bijyana n'ubwibone no gukunda kwigaragaza, ubusinzi ndetse n'umwuka wo kuvuyarara. Yesaya igice cya 2:11-12, na Isaya igice cya 3:16-18-23, ndetse n'igice cya 5:22-11-12. Mu gihe cya Yesaya, gusenga ibigirwamana ubwabyo ntibyatangazaga abantu. Yesaya igice cya 2:8-9. Ibikorwa byo gukiranirwa byari byarabaye gikwira mu nzego zose z'abantu, ku buryo abantu bake cyane bakomeje kuba indahemuka ku Mana, akenshi bahuraga n'ikigeragezo cyo gucika intege no kwiheba. Byasaga naho umugambi Imana yari ifitiye Isiraheli wari ugiye kutagerwaho, kandi iryo shyanga ryigomekaga ryagombaga kugira iherezo nk'iry'i Sodomu na Gomora. Imbere y'ibihe byari bimeze bityo, mu mwaka uheruka w'ingoma ya Uziya, igihe Yesaya yahamagarirwaga kugeza ku Buyuda ubutumwa bw'Imana bw'imbuzi no gucyaha, ntabwo bitangaje kubona yaratinye iyo nshingano. Yari azi neza ko azahura no kwinangira gukomeye. Ubwo yumvaga ko we ubwe adashoboye guhangana n'ibyo bihe kandi agatekereza ku bantu yagombaga gukoreramo, byasaga naho inshingano ye ntakizageraho. Mbese muri ubwo bwihebe bwe yajyaga kureka inshingano yari yahawe, maze agasiga Ubuyuda budahungabanyijwe kubwo gusenga ibigirwamana kwabo? Mbese ibigirwamana by'Ninive byagombaga gutegeka isi bisuzuguje Imana yo mu ijuru? Bene ibyo bitekerezo byari byuzuye mu ntekerezo za Yesaya igihe yari ahagaze ku ibaraza ry'ingoro y'Imana. Mu buryo butunguranye, urugi rw'iyo ngoro ndetse n'umwenda w'imbere muri rwo byabaye nk'ibikingutse cyangwa nk'ibikuweho, maze yemererwa kureba imbere muri yo, areba hera cyane aho ndetse n'umuhanuzi atagombaga kwinjira. Maze imbere ye agiye kubona yerekwa Uwiteka wari wicaye ku ntebe y'ubwami ndende cyane, ari nako yabonaga ikuzo ryayo ryuzura urusengero. Impande zose z'iyo ntebe y'ubwami hari abaserafi, kandi mu maso habo hari hatwikiriwe baramya, ari nako bakoreraga imbere y'umuremyi wabo, kandi bagafatanyiriza hamwe kuvuga n'ijwi rirenga bagira bati: Uwiteka nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye, kugeza ubwo imfatiro z'irebe ry'umuryango n'inkingi n'amarembo byanyeganyijwe n'ijwi, ndetse inzu ikuzura amajwi yo gusingiza. Yesaya igice cya 6:3. Ubwo Yesaya yitegerezaga uko guhishurwa kw'ikuzo ry'Uwiteka n'igitinyiro cye, yatewe ubwoba no kubona ubutungane no kwera by'Imana. Mbega uburyo hagati y'ubutungane butagerwa bw'umuremyi we n'imigirire mibi y'abari bamaze igihe kirekire babarizwa mu bwoko bwatoranyijwe bwa Isiraeli n'Ubuyuda hari itandukaniro rikomeye. Yesaya yaratatse ati: ni ishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka nyiringabo. Yesaya igice cya 6:5. Ubwo yari ahagaze imbere y'ubwiza bw'Imana bwari imbere mu rusengero, Yesaya yabonye ko nagumana kudatungana kwe ndetse no kuba adakwiriye atajyaga gushobora namba gusohoza inshingano yahamagariwe. Ariko yohererejwe umuserafi ngo amuhumurize muri uko guhangayika kwe, kandi ngo amutunganyirize gusohoza iyo nshingano ikomeye. Yakojeje ku minwa ya Yesaya ikara ryaka rivuye ku gicaniro, maze havugwa aya magambo ngo: dore riri gukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Numva ijwi ry'Umwami Imana rivuga riti: ndatuma nde, ninde watugendera? Maze ndavuga nti: nige bari gituma. Yesaya igice cya 6:7-8. Uwo mushyitsi wo mu ijuru yategetse iyo ntumwa yari itegereje ati: genda ubwire ubu bwoko uti, kumva muzajye mwumva ariko mwe kubimenya, kureba muzajye mureba ariko mwe kubyitegereza, ujunangira imitima y'ubu bwoko uhindura amatwi yabo ibihuri upfuka amaso yabo kugira ngo batarebesha amaso batumvisha amatwi batamenyesha imitima bagahindukira bagakira Yesaya igice cya 6 umurongo wa 9 n'uwa 10 Inchingano y'uwo muhanuzi yari isobanutse neza yagombaga kurangurura ijwi rye akamagana ibibi byari biganje ariko yatewe ubwoba no gutangira gukora umurimo nyamara nta kizere cy'ibyiringiro muri we yarabajije ati nyagasani ibyo bizageza he mbese nta numwe mu bwoko bwawe watoranyije uzigera sobanukirwa ngo yihane maze akizwe umutwaro wari umuremereye mu mutima ku bw'ishyanga ry'Ubuyuda ryari ryarayobye inzira ntiyajyaga kuwikorerera ubusa ntabwo umurimo we wajyaga kuba imfabusa rwose nyamara ibibi byari byaragiye byiyungikanya mu gihe cy'ibisekuru byinshi ntibyashoboraga gukurwaho mu gihe cye mu gihe cyose yari akiriho yagombaga kuba umwigisha wihangana kandi w'umunyamwete akaba umuhanuzi uhanura ibyiringiro n'akaga amaherezo umugambi w'Imana wari kuzasohora birya imbuto z'umuhati we n'iz'imiruho y'intumwa z'Imana zose z'indahemuka ukaboneka abasigaye bari kuzakizwa kugira ngo ibyo bizabeho ubutumwa bw'imbuzi no kwinginga bwagombaga guhabwa ishyanga ryari ryarigometse Uwiteka yaravuze ati bizagezaho imidugudu izabera imyirare ari ntawe uyibamo n'amazi ari ntawe uyabamo n'igihugu kigahinduka amatongo rwose Uwiteka karangiza kwimurira abantu kure kandi amatongo akaba menshi muri iki gihugu Yesaya igice cya 6 umurongo wa 11 n'uwa 12 Ibihano bikomeye byagombaga kugera kubanze kwihana byarimo intambara guhunga gukandamizwa gutakaza ububasha n'icyubahiro mu mahanga Ibyo byose byagombaga kubaho kugira ngo abari kubibonamo ukuboko kw'Imana bari barasuzuguye bibatere kwihana. Bidatinze imiryango 10 yo mu bwami bw'amajyaruguru yagombaga gutatanyirizwa mu mahanga ataramwe kandi imidugudu yaho igasigara ari umusaka. Ingabo zirimbura zo mu mahanga y'abantu b'abagome zagombaga kuyogoza igihugu cyabo inshuro nyinshi ndetse amaherezo na Yerusalemu yagombaga gusenywa kandi abatuye Ubuyuda bakajyanwa ari imbohe nyamara igihugu cy'isezerano nticyagombaga gukomeza gutereranwa burundu ibyiringiro umushyitsi wo mu ijuru yahaye Yesaya byari ibi ngo kandi naho cyasigarwamo n'umugabane umwe mu icumi nabwo kizongera gutwikwa nk'uko ibiti by'umwera n'umwaroni bisigarana igishyitsi bimaze gucibwa niko urubyaro rwera rusa n'igishyitsi cyarwo Yesaya igice cya 6 umurongo wa 13 Ibi byiringiro byo gusohora guheruka k'umugambi w'Imana byazanye ubutwari mu mutima w'umuhanuzi Yesaya. None se ni izihe mbaraga zo ku isi zari zishyiriye hamwe kurwanya Ubuyuda? None se byari kugenda bite iyi ntumwa y'Uwiteka irwanywa kandi ntiyumvirwe? Yesaya yari yabonye umwami w'Uwiteka nyiringabo yari yumvise indirimbo y'abaserafi ivuga ngo isi yose yuzuye icyubahiro cye yari afite isezerano ry'uko ubutumwa w'Uwiteka atuma ku Bayuda basubiye inyuma buzaherekezwa n'imbaraga yemeza ya Mwuka Wera kandi umuhanuzi yari atewe ubutwari ku bw'umurimo wari umushyizwe imbere mu gihe kirekire kandi kigoye cy'umurimo we Yesaya yahoraga yibuka iby'iri Yeriko mu gihe cy'imyaka 60 cyangwa isaga yahagararaga imbere y'abaturage b'Ubuyuda hanura ibyiringiro akarushaho kugenda yagura imbibi mu byo yahanuraga byerekeye kunesha kw'itorero kuzaza